Hasimbonango Mandela Tina Lape Kona Lape Feli Kona
Hasimbonanga
Hasimbonango Mandela Tina Lape Kona Lape Feli Kona.
Hasimbonanga,
Hasimbonango Mandela Tina, Lape Kona, Lape Feli Kona.
Hasimbonanga,
Hasimbonango Mandela Tina, Lape.
Victoria Mkwenge.
Hasimbonanga,
Hasimbonango Dadi wetu Tina, Lape Kona, Lawafela Kona.
Neil Agate.
Hasimbonanga,
Hasimbonango mfowetu Tina, Lape Kona, Lawa fela kona.
Hawiti yei wena,
yei wena,
yei wena,
yei wena
nawe.
So fika nini lasi ya kona, lasi ya kona.
Hasi